DJShowster.com.
Yeah, yeah. Jay Shosana Zana. Hey, yo, Jay Meets. Young D Phillips.
Nebo ndachilesha kumachata. Spend what the half paka water. You wanna know come paka water. My baby betting kupitina kwata. Nebo ndachilesha kumachata. Spend what the half paka water. You wanna know come paka water. My baby betting kupitina kwata. Nebo ndachilesha kumachata. Spend what the half paka water. You wanna know, come back a water. My baby bitch in competina quad. Tigona panja, fimo wa fulu na mafwaka. My baby bebe sunga tiambe nga ulibe diata. Titoma dizzy, uzati beza paka watia. Inena young D, titoma daily mu mafaka. Story bottle after bottle, na mwabona mtototo. Ona kumbuyo na magelo wa matako. We live once, life ni all, ni fuck. Vamushe fika oneka katiak, yeah. Sini kumbuka deli na kuna poboka de. Deli ni mafo, opelege de. Nyama paplai, kumbali na mabebebe. Nebo ndachilisha kuma.
Nebo ndachilisha kuma.
Nebo ndachilisha kuma chata. Spend what the half paka water. You wanna know, come paka water. My baby bitch in kupitina kwata. Nebo ndachilisha kuma chata. Spend what the half paka water. You wanna know, come back a water. My baby betting kupitina kwata. Nebo ndachilisha kumachata. Spend what the half back a water. You wanna know, come back a water. My baby betting kupitina kwata. She got the time back a loco. They in the time keep. I only spend my money once and back a kwacha. Sleep over na my baby kumachata. Mponya miala, kuno siku clash. Beko, mpase sigaba now, let's bang bang. Grupo ni okwana, gang gang. City wala, tichoka kusen sen. Na makuza kumbuyo, chen chen. Tuliku chalo life niyako wanu bote mwako. Aza kufuta, mouze chati zivu vako. Masa kamba bali neo, sini mwela zako. Nebo ndachilisha kuma. Nebo ndachilisha kuma chata. Spend what the half paka water. You wanna know, come back a water. My baby betting kupitina kwata. Nebo ndachilisha kumachata. Spend what the half back a water. You wanna know, come back a water. My baby betting kupitina kwata.
Life ka states na magans muka saka. Noti makofi kunoti usinga nchaka. Kuno kwatu baba laza ni chifaka. Biche maso ni kuvimwa maka maka. Nikumwa vikali monga ni pika ndiyo. Biseba mandu kwa tutapaa kwiyo. Bisamu na pama nipo na sikio. Type ya magelo ni makonda ngati kli. Uzani peza paka tondo mucha chacha. Zero two na magunzi paka watch. Uzani peza kuma zero two numbers. Masilo ya bidi, makilo ya bidi.
Nebo ndachilisha kuma chata. Spend what the half paka water. You wanna know, come paka water. My baby betting kupitina kwata. Nebo ndachilisha kuma chata. Spend what the half paka water. You wanna know, come paka water. My baby betting kupitina kwata.
Yeah, my big boss, Chingy Cops.
Yo, Moses Nyelenda. Mr. One Day I Got. It's the witty I say. Snap and pies in the view.